yako sijali hata kidogo ridhika navyo kupenda dali usiniache uende siri zetu za ndani tunza nje zisitoke majumba magari ni ya kwao wenyewe kidogo cha kwetu basi ridhika usiondoke wanachuki wale
wabaya
wana haya wale
wana maana
wanataka tugombane
kuna watu na viatu elekea ndani ya jenge tutubani okopa paparaze wakofena gemu yetu tu ya kupa ya marazi mapenzi ya wawili hapa snitch ya fiti kweli usisikize mami penzi letu halitaji udalali pete zetu milele kidoleni matapeli wanapenda kujikwichi penzi gani hayo kama bilibili zini hiki mpaka kifo kikabiri si rahisi penzi letu kulishiti na asiku wa jiki tatuze tumayoni AK-47
wanachuki wale
mabaya
hawana haya wale
hawana maana
wanataka tugombane
ache
niache wende
okay
wanachuki wale
mabaya
hawana haya wale
hawana maana
wanataka tugombane
ache
niache wende
okay
mama nigande mimi
oh
mama nipende mimi
ah
usiniache uondoke
usiniache
uondoke mama nigande mimi
ah
mama nipende mimi
oh.